mwe nanje Edirwema tubasezeho tubifuriza mwese amahoro n'amahirwe.
Tubahaye ikaze mu kiganiro ejo ngaruka kwezi ku burenganzira bwa muntu. Ntimujye kuri
Nikose,
ndakumva.
Ubundi byo numva ngo uburenganzira bwa muntu bishatse kuvuga iki? Ubwo uburenganzira se nubuwe? Ndamutse ntasobanukiwe n'icy'amategeko abivugaho, ntabarizahe mu byukuri.
Ese nawe waba wibaza nk'ibi bibazo? Kurikira ikiganiro ejo buri wa gatandatu wa nyuma w'ukwezi, usobanukirwe byimbitse uburenganzira bwawe.
Ni kuri Radio Ijwi rya Amerika ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM.
Iki kiganiro mugitegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Amahoro y'Imana bane namwe mwese mukomeje gukurikirana gahunda za Radio Ijwi rya Amerika ivugira ku murongo w'104 n'ibice bitatu FM. Ni umwanya w'ikiganiro ejo mutegurirwa n'umuryango Ejo Youth Echo ukorera i Kigali mu Rwanda. Mu kiganiro cya none mugiye kubana nanjye Uyisabye Christina na Dean w'Amahoro ni uhagarariye iki kiganiro, mugiye Mizero Crispe ari ku buhanga bw'ibyuma. Nizere ko namwe mukomeje gukurikira Radio Ijwi rya Amerika mumeze neza. Mu kiganiro cya none nk'uko mumaze kubimenyera kabiri mu kwezi, tubagezeho ingingo zigaruka ku burenganzira bwa muntu. Uyu munsi turi bwumva abafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Hari abafite ubumuga bukomatanyije bwo kutumva no kutavuga, bagorwa no kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga kandi bafite ubushobozi bwo gutwara. Bakunzi bacu rero, ntimuze gucikwa n'ikiganiro cy'uyu munsi kuko turumva umwe mu bafite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka. Si ibyo gusa, turumva n'umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu Nteko Nshinga Amategeko y'u Rwanda atubwiraho urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga rugeze. Bakunzi b'ikinamico ngirankugire, ntimucikwe n'agace ka 20.
Ibitekerezo byawe bihawe ikaze mu kiganiro cya none. Twandikire cyangwa duhamagare kuri 07/28/22/32 cyangwa kuri 07/87/54/11. Iyi nimero wanayidusangaho kuri WhatsApp.
Kazi na none mu kiganiro ejo cy'uyu munsi, aho mumaze kubimenyera ko kabiri mu kwezi tubageze ingingo zigaruka ku burenganzira bwa muntu. Uyu munsi turi bwumve abafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. U Rwanda rwasinye amasezerano mpuzamahanga y'uburenganzira bwa muntu, ingingo ya 7 ivuga ko abantu bose bafite uburenganzira bungana imbere y'amategeko. Ariko usanga ku bijyanye no gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga ku bafite ubumuga, ntibemererwa kuba bakorera urwo ruhushya. Abafite ubumuga bukomatanyije, ni ukuvuga batumva, batanavuga, kuri bo ngo ni akarengane mu kuba nta byangombwa bahabwa byo gutwara ibinyabiziga. Samuel Munana, umuturage ufite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka, avuga ko bafite ikibazo cyo kuba mu Rwanda amategeko atabemerera gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkurunziza Pacifique. Turamwumva mu ijwi ry'umusemuzi we Kwizera Clementine.
Uratangira dusangiza ubuzima bwawe bwo gutwara imodoka.
Ubusanzwe nize gutwara imodoka mbona na permi, hanyuma nyuma nza kuza nyine mu Rwanda ngatwara, kandi kugeza n'ubu nta mpanuka n'imwe ndakora. Ariko kubona permi y'inyarwanda nabyo ni ikibazo, kubera ko itegeko kugeza ubu ntabwo ribyemera. Ariko gutwara ndatwara, nta mpanuka ndakora, nta kibazo mbona kirimo. Naho wenda nagonga, ntabwo cyaba ari ikibazo cy'uko ntumva. Oya, kubera ko n'abandi badafite ubwo bumuga baragonga, bakora impanuka nk'ibisanzwe.
Hari abantu batandukanye ibibazo ukuntu umuntu ufite ubumuga bwo kutavuga no kutumva atwara imodoka. Wowe ubigenza ute?
Uburyo imodoka iteye, ifite ziriya retrovisor eshatu, iyi imbere iri mu modoka imbere, n'izindi ebyiri ziri ku ruhande iburyo n'ibumoso. Izo ndorerwamo rero nizo dukoresha cyane kugira ngo tujye tureba uko bimeze, ukareba imbere yawe, ukareba inyuma uko bimeze, no ku mpande zawe. Kubera ko njye mba mbizi yuko ntumva, nkoresha amaso, binsaba kwitonda nkakoresha amaso, kandi nyine nkabishobora. singombwa yuko mvuze honi cyangwa se umuntu aba avuze honi nyuma yanjye kuko mba namubonye imbere mba ntareba kandi nanone niyo uri nyuma yanjye mba nakoresheje yandobirwa mu imbere nkakubona nta kibazo rero tugira mu gutwara imodoka ikiza ni ikihe turatwara pe abapolisi bamwe namwe barabizi kandi nanone nta makosa dukora mu muhanda ariko ikibazo gihari kugeza ubu ntabwo dufite permisi nyarwanda
none kugeza ubu ngubu mubona hari zihembogamize mu Rwanda zituma batabemera gutwara ibinyabiziga
ni ibibazo bibiri abantu baba batekereza kubera kutumva arahita yibaza ngo n'ise nibaguye honi aho niyo nicyo kintu bitwaza cyica uburenganzira bwacu ntabwo basobanukiwe ngo barebe hanze y'u Rwanda ese aho bimeze gute mu bindi bihugu bimeze gute usanga rero bafunze hano mu Rwanda gusa ariho hari ikibazo honyine ntabwo bareba mu bindi bihugu bimeze gute nicyo kibazo ikindi cya kabiri ni amategeko yanditse niba byanditswe kugira ngo babivugurire babivugurure ushobora gusanga bibaye ihurizo bakavuga ati oya itegeko ni ukuri meze ugasanga ni urwitwazo bakavuga se ni gute watwara kandi ufite ubumuga bwo kutumva cyangwa se wenda n'abandi bafite ubumuga mu by'ukuri guhindura iryo tegeko nta kintu bisaba leta nta mafaranga biri kubasaba umuntu arayatanga akiga agakora ibizamini nk'abandi rero ntago ari ikintu kiremereye cyane ku buryo cyaba imbogamizi ku burenganzira bw'abantu
ese si ibyo mategeko uvuga atabemerera kuba mwatwara imodoka byibura inzego zishinzwe umutekano mu muhanda iyo utwaye ubona bimeze bite
nta kibazo kuko polisi zo bo ubwabo barabyumva baratwumva hari nk'umupolisi mukuru wigeze kumbaza ambwira ati ntago mbyumva neza mu by'ukuri arambaza ati se ni gute umuntu wize akagenda akagera ku rwego rwa masters akaba afite akazi akora akayobora organization kimwe nk'iyi ibintu byose akabikora akabishobora ni gute yananirwa gutwara imodoka icyo cyonyine cyamunanira nawe ntago yumva impamvu y'ibyo bintu akavuga ati rero ubwo uburenganzira bw'abantu ugomba kubahirizwa
ukurikije imbogamizi muhura nazo ubona hakwiriye gukorwa iki
ni ukugira ngo iryo tegeko rihinduke abashinzwe gutanga ziriya perimi cyangwa impushya zo gutwara ibinyabiziga nibaramuka babonye umuntu ufite ubumuga kutumva ntibamushidikanyeho ngo ntabwo uyu yashobora gukora ikizamini uyu nguyu ntabwo yumva ntabwo ashobora gutwara bakanga kuguha perimi nimba bivuyeho itegeko rikaba risobanutse nta kibazo cyaba gihari ejo nagenda nkakora bakayimba
arakoze cyane Kwizera Clementina umusemuzi wa Samuel Munana umuturage ufite umuga bukomatanyije bwo kutumva ndetse no kutavuga avuga ko hari igikwiye gukorwa amategeko akavugurwa nabo bakemererwa gukora ruhushya rwo gutwara ibinyabiziga kuko nawe amaze imyaka 7 atwara kandi ntarakora impanuka nubwo uruhushya rwo gutwara ataruboneye mu Rwanda dukomeje n'ikiganiro cyacu mbibutse ko namwe mudukurikiye mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo aho twabajije ese niki cyakorwa ngo abafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga bagire uburenganzira bwo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga
niba wifuza kudusangiza igitekerezo ubuhamya cyangwa inyunganizi twandikire kuri 07/28/2032 cyangwa se kuri 07/87/58/14/11 iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp
Rika nkubwire kuri kiri kiganiro ejo kuri Radio Ijwi rya Amerika ni ku 104 n'ibice bitatu FM
ubusanzwe iteka rya perezida nomero 85 akarongo kaberamye 01 ryo kuwa kabiri nzeri 2002 rishyiraho amabwiriza rusange agenga imihanda n'uburyo bwo kuyigendamo mu ngingo yaryo ya 7 ivuga ko uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga rwimwa cyangwa rwamburwa abantu bafite ikibazo cyo kutumva cyangwa kumva buhoro bikabije kandi ku matwi yombi bityo ugasanga bafite umugabo bwo kutumva batemererwa gukora uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga Musorini Eugene umudepute uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda atubwira icyo bari gukora kugira ngo abafite ubumuga nabo bemererwe gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Ni mu kiganiro yagiranye na mugenzi wacu Nkuru Nziza Pacifique. Katumwumve, turagaruka mu kanya.
Abafite ubumuga mu byiciro bitandukanye bagaragaza yuko bafite ubushobozi bwo gutwara ibinyabiziga, bagaragaza yuko amategeko yo mu Rwanda kibazitiye mu bigendanye no gukora impushya zo gutwara ibinyabiziga. Nk'umwe mu bahagarariye abafite ubumuga, icyo kibazo urakivuga hiki?
Buriya mu myaka ishize twaburanaga guhabwa kategori ya driving license, ntayihari. Ariko icyo dushima ni uko dufite kategori y'abahari bafite ubumuga ya driving license. So, ariko ibiganiro bigeze kure ku buryo abashinzwe umutekano mu muhanda tuganira nabo kureba kapasite y'umuntu uko yafatwa n'icyamukorerwa kugira ngo nawe iyo ubwo burenganzira abubone. Ntabwo navuga ngo polisi turayisaba guha abafite ubumuga bose perime, ariko turayisaba ko ireba mu bushishozi bwayo kapasite y'umuntu gukorera perime mu ngingo afite nkeya agifite zamufasha kuba yahabwa iyo license, ariko atari buteze n'ikindi kibazo muri paburike.
None honorable, ubwo bushobozi umupolisi abona umuntu ufite ubumuga agafata icyemezo cyo kumuha uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga, haratekerezwa iki ku kuba bwahuzwa n'amategeko ku buryo mu gihe umupolisi yagiye gukoresha ikizamini umuntu ufite ubumuga avuga ati ndashingira kuri ibi n'ibi ariko biri mu mategeko?
Twamaze kubona politiki, polisi, new polisi yadushyiriweho, mvugamo social protection yo kuzayihuza. Ariko igikurikira iyi new polisi nakubwiyemo classification, categorization yo kubona ibyiciro by'abantu bafite ubumuga, ariko apana muri angu ya muganga, ahubwo mu buzima bwose. Ikiri bukurikireho rero ni ukwamendinga amategeko dufite abiri yarengeraga abafite ubumuga. Niyo mpamvu Leta yadushyiriyeho politiki nshya kugira ngo tuvomemo twameninge amategeko arengera abafite ubumuga ajyanye n'igihe. Mu kuza kuyavugurura turagenda twakomporayinga n'izo needs nahoze mvuga ku bafite ubumuga ibyiciro byose, haraza kuyongerwamo izi needs zose turimo tuvuga zandikwe, ariko nanone imikorere cyangwa amateka y'uko bikorwa n'izindi nzego, kuko ubumuga ni cross-cutting, bikora mu buzima bwose, nta hantu bitakorerwa zitavugirwa. Nabo bakagenda bareba kuri ya polisi, kuri ya mategeko na n'izi bashyize muri ayo mategeko.
Arakoze cyane Depite Musorine Eugene, umudepite uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshinga amategeko y'u Rwanda. Aho avuga ko batangira urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga ku buryo ayo mategeko azaba anakwiyemo ibigenerwaho kugira ngo abafite ubumuga bahabwe uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga. Katunashimire mugenzi wacu Nkuru Nziza Pacifique wamuganirije. Dukomeje n'ikiganiro cyacu, mbibutse ko namwe mudukurikiye mwadusangiza ibitekerezo byanyu kuri iyi ngingo, aho twabajije ese niki cyakorwa ngo abafite ubumuga bukomatanyije kutumva no kutavuga bagire uburenganzira bwo kubona impushya zo gutwara ibinyabiziga.
Niba wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, twandikire kuri 0728 02 32 32 cyangwa se kuri 0778 58 14 11. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Dukomeje n'ikiganiro cya none, tugeze mu mwanya wo kumva ikinamico ngira mugire, tukaba tugeze ku gace ka 20. Katukumve, turagaruka mu kanya.
Zerukana karisa itashimira mwarimu umupenzi kubakira yamuhaye, ariko ndamwumvisha ko biba bikwiye nubwo umwari impunzi yamutendera undi akaba umuturage wa Cyanzige, ndetse n'abasaba gutera inkunga club y'imbyino ya ba Valentine igamije kubiba amahoro mu rubyiruko. Baba barabyemeye sera, nimukurikire umukino.
Ese mama wariye ko ataza kunywa icyayi? Aragira ngo anyereze. Muhamagare Valentine.
Mama, uri he? Papa aragusiga kandi.
Niba we, umukenyero wanjye ni nde wayinitse mu mazi koko?
Njyewe.
Ayayayaya, Mwikozari ndo mkumbia wa mkongo yoku huuka.
Nese kwa ushize ali angajira ngula shawako tuufura. Nine na hisengui ni kakujira ngunaza kubjiba jiru.
Kura amemu chiegusa. Ni wana ringi ya kuja kukazina amba ye. Musenda amba likiwa huu. Kwari wana ina apanzi.
Mfaye. Umuchanya rose kwa ujana mubirori wa ujana kukazi.
Hajana rwo nakubwiye.
Rekata.
Baba terankunga baraza kudusura. Rero bagura twese twihaye intego yo kuza twahukereye. Nka presidente ngomba kugenda nakenyeye nyine nk'umunya cyanze igikazi. Maze bagenzi banje nabo bateguye imbyino.
Ubwo mwizeye ko mubakora agafaranga gatutse mbabaye.
None.
Nundi hari kizere 90%.
Ubundi se kuki rimwe bahisemo gusura mama mu koperative yose arimo.
Batwandikira ibaruwa batubwiye ko bahisemo gusura koperative yacu yo dusegekana kuri mitako y'abagore ngo kuko twigize hamwe duturuka ahantu hatandukanye ubwo nyine bashakaga kuvuga twebwe abanyacyanzige abanyamutenderi n'abarwakayuzo ngo kwihuriza hamwe bituma tugira ibitekerezo bitandukanye hakavamo imitako n'imirimbo myiza
ariko n'icyo
yewe ndumve mani subiriza igihe kanasubiriza rimwe ibibazo byose nanjye naraye mbonye abakiriya nabo nta
Rahira, batari babandi batanu mpenzi yaguhaga.
Byarangiye barenza buda. Abo mu nkambi ya Rwakayuzo, akibo muri Mutenderi, ndetse n'abandi bakiri bo muri Cyanzige yo hirya yegere Rwakayuzo. Ubu tuvugana ahubwo ejo nzazindukira ku mupaka kujya kuzana indi mari.
Nuko rwose.
Chaganda kubwire rebe.
Urashaka kundinda bose prof.
Kutu masai kiruhuko, senda kutienza hari kasa rugi yemi.
Mba yeo, tunumu kiruhuko njini? Mba kuja kuja na anji.
Uja, kutu kusanguri mubana biligwa hano, baka jani mugoro wabata ashi.
Hewe gai profe we, jivzana hindu tekera, pisana unja kuja, kuja mimeze neza mchanzigi.
Ni umba, ugusi gaya uja kusangira na wundi, hamia koni nyumvira ya wiza guhinduka. Liko biraz?
Rekare kasina kuitezia zo mwichanzi. Bani sangira wanya mutendeli.
Sahu. Magi uchisa magi kwa duchumbi kie. Kani dufisa mahoro yosa shuboka kwa uzi watu.
Uratangia masumu yao.
Rega, nagwela masumu maiku ndaguha wa mwana. Nina mandakugira. Urabizi ndakuzi kufukiru mwana.
Ha, davizi kona andezi.
Iwanyu ndabazi bihagichi.
Chane nukuzi.
Ubukire mwari mufite ko ntabwo mugifise ni mwabute shijwe nabo mwita bene wanyu.
Kana zira ngegera.
Aramuchanzi garimwe buje.
Cyabyo byose byatewe nabo. Iyo navuga nsanga bahora bashondana nandi sinari kuba ndi munsi.
Baduhaye ubuhungiro, baduhakaza ubundi mwari mu cyanze giye naho nashaka hose naza kugasaba kakama. Kuko noneho turabyemerewe. Musaza wawe nakora muri hotel ya cyanze.
Kabisa yo ni verite.
Nawe kandi nurangiza kwiga. Kimenye kwa prayinga ho. Ari wowe ushaka.
Ah, prof. Ibyo tubiriye kutamvangira. Ngira icyo washakiraga ndihuta.
Aha. Icyo sha ukubwira nuko inyuma y'amasomo club de danse iza guhura
ubwo ivyo ni amagarikiye koko prof sinshobora kuyizamura bize kanigiye kujya huko
baswe kuhagira niyo hamari nota 10 gusa burabinjira abandi baza kwiga
aha nako ndaza ndanabereka uko wacyo tuvuze ingoma awi c'est une bonne idée
Yibaba we ndege cyunzwe cecega Njya mu kwa ipfunye kuwe mwanya maze nk'umitungo. Na bifunze cyane. Niwe ukorere kana festival twigishaga bashishikaye. Sinzi pe.
Ayo kwenye shabiga gadushishikaye.
No kwirwa.
Takure tuda tuda kuri andiri mebuka rafi kibuno. Kandi kwa bwo. Sabarati. Uzi.
Ikiruka.
Uzi imwe nakubwiraga ko mu rugo batakwemera kudufasha muri club dance yacu. Byabaye impamoda.
Byagenze bite se?
Nyine. Natinyutse ndabwira kujya mu mfite kujya mpara mbakekera ubusa. Ariko bari banyirengeje pe.
Ye? None se wafashuwe mwansuro.
Nashe kizi mbyino birazwi.
Kabisa.
Nzakomeza nze muri club nkuru ko nshoboye iwacu ntibabimenye. Kuko babimenye. Papa yanyirenza da.
Ruga. Ni wowe kuzahindura iwanyu.
Pe nzagerageza.
Rero ndumva hagara kuki wiyemeje babimenye batabimenye. Cyakoze nibyo.
Hagati aho nari nagize igitekerezo cy'uko club yacu yasanira abantu.
Ehe. ndakeka nidushyira hamwe tukongera ubufasha bwa papa mwarimu mupenzi ndetse n'ikigo ntabwo bizatunanira ahubwo mu mpigitekerezo cyo twaheraho we
ndumva twasabira umunyacyansige kuko ijya kurishihera ku rugo ntabwo twakwigisha abo mu nkambi kubana neza udahereye iwanyu
ariko
njye mbyumva ikindi icyo gitekerezo ndagishimye bizajya bidufasha kwerekana imbyino twagiye twiga zitandukanye babonye nk'abanyacyanzige bakubita ingoma z'abanyarwakayuzo bashayaye nk'abanyacyanzige n'abanyarwakayuzo bakaraga ikibuno nk'abanyamutenderi
nanjye ndabishyigikiye rwose ahubwo reka nkandike karamu yanjye rihera
mvuga usigaye nywa itabi
ntabwo ukubwiye nywa itabi
icyo kibiriti kivuye mu mufuka w'ikabutura yawe ni ikiki
ahubwo se kariya gashashi gahinguka ko nakiki dore ibirimo biri kukujuje ubaho uruga
ni peteroli we ibi bintu ugendana n'iby'iki
tubwire ni ukuri
ndafashwe nyine nta kundi
hafashwe
valentine
karame
nakubwiye ko abagutejwe ubwo bose nzagutesha umutwe kugeza igihe bicurije
ariko nyumvira
nyine nari napanze kuza kongeza gutika ya jiriberi
ngaho da rugamba afatanywe ibikoresho byo gutwikisha butike ya jiriberi ubusiherezo bye rizabirihe mu gihe ategura kujya gusanira umunyacyanzi igihe yanateguye gutwikira umunyamutenderi aho bizamugwa amahoro naho ubutaha
reka nizere ko mwaryohewe n'agace ka 20 k'ikinamico ngira mugire nshuti bakunzi b'ikiganiro ejo turimo turagana ku musozo reka twakire mugenzi wacu Uwicyeza Christella atugezeho ubutumwa mwadusangije mu kiganiro cyatambutse ubushize amakuru y'iminsi Christella
amakuru ni meza nizere ko namwe mumeze neza
yego tumeze neza ikaze rero utugeze ubutumwa bakunzi bacu badusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize
urakoze rero bakunze b'ikiganiro tugeze muri ka kanya twahariye kubagezaho ibitekerezo mwadusangije ku kiganiro cyatambutse ubushize nabibutsa ko twaganiriye ku ngingo y'uburenganzira bwa muntu aho twagarutse ku burenganzira ku mutungo aho badukurikiye badusangije ibitekerezo ku kibazo twababajije cyagiraga kiti ese mubona hari ingaruka bigira kuba abaturage bahabwa imitungo ariko ntibayandikweho Kabera Emmanuel uherereye mu karere ka Kicukiro mu murenge wa Gahanga yagize ati kutabaha ibyangombwa by'umutungo ni byiza kuko mu gihe babihawe barazigurisha bagakomeza kuba umutwaro kuri leta kudahabwa ibyangombwa ni ukubuzwa uburenganzira busesuye ku mutungo naho Nzabamwita Emmanuel uherereye mu karere ka Rulindo mu murenge wa Mugambazi yagize ati abahawe amazu iyo basaba kugira uburenganzira ku mutungo wumva bikwiriye ariko nanone kutabihabwa bibarinda kuzigurisha naho niyo Mukiza Celestin uherereye mu karere ka Nyarugenge yagize ati abahawe imitungo birakwiye ko bayigiraho uburenganzira bityo nabo bakayibyaza umusaruro kuko bashobora no kuyitangamo ingwate muri banki bakahabwa inguzanyo bagatangira imishinga yo kwiteza imbere naho Olivier yagize ati kuba wahabwa inzu ntugire icyangombwa cyayo kikwanditseho biba bibangamye dukomereze kuri Clément uherereye Kimironko aho yagize ati ubutaka butakwanditseho ntabwo aba ari ubwawe mu gihe hagizwe ikigiye gukorerwamo nta burenganzira ubu kibufiteho kuko buba butakubaruyeho naho Gatete uherereye Rwamagana yagize ati kugira uburenganzira ku mutungo ni uko ubukwanditseho kuko aba ari uwawe byemewe n'amategeko bakunzi b'ikiganiro ubutumwa bwa none tuhiniye aha ariko nanone nabibutsa ko ibitekerezo ku ikinamico ngira nkugire nabyo tubihaye ikaze mugenzi wanjye yasubirana ijambo
arakoze Christella ndetse n'abakunzi bacu baba badusangije ibitekerezo byabo ku ngingo tuba twaganiriyeho tugeze ku musozo w'ikiganiro cyacu ikiganiro cyagarukaga ku burenganzira bwa muntu nk'uko mumaze kumenyera rero tukibagezaho buri nyuma y'ibyumweru bibiri uyu munsi twaganiriye ku bafite ubumuga bukomatanyije ku kijyanye n'uburenganzira bwabo mu kuba bahabwa uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga twumvise ubuhamya bwa Samuel Munana umuturage ufite ubumuga bukomatanyije utwara imodoka aho asaba ko abafite ubumuga bukomatanyije nabo bakenerwa gukorera uruhushya rwo gutwara ibinyabiziga muri iki kiganiro kandi twumvise Depite Musoline Eugene uhagarariye abafite ubumuga mu nteko nshingamategeko y'u Rwanda aho yatubwiye ko batangiye urugendo rwo kuvugurura amategeko arengera abafite ubumuga, kuburyo amategeko azaba nakubiyemo ibigenderwaho kugira ngo abafite ubumuga bahabwe urushya rwo gutwara ibinyabiziga. Si ibyo gusa, twanumvise agace ka 20 k'ikinamico ngira mugira.
Wakoze kubana natwe uyu munsi. Wifuza kudusangiza igitekerezo, ubuhamya cyangwa inyunganizi, watwandikira kuri 07/28/2832 cyangwa kuri 07/28/5414. Iyi nimero wanayitwandikiraho kuri WhatsApp.
Shuti bakunzi bacu, reka tubashimire mwe mwabanye natwe muri iki kiganiro. Nge twabanye kuri mikro nitwa Uyisabye Christina, Mizero Crispe yarari ku buhanga bw'ibyuma, mu gihe na Dino w'amahoro yarahagarariye iki kiganiro. Mukomeze kugira ibihe byiza.
Come in, my son, take me down, what a man!